amashi amarira y'ibyishimo na za aleluya nyinshi nibyo byiganje mu rukiko umucamanza kimara gutangaza ko munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Sima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara bari kugwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze ni nyuma y'usahe rw'abunganira Maître Gatera Gasobanura na Maître Buhuru Pierre Celestin bavugaga ko bari kugwa by'agateganyo umucamanza rero yarabusesenguye maze asanga ibyavugaga n'umushinjacyaha ko bakomeza gufungwa nta shingiro bifite ategeka ko barekurwa bagakurikiranwa bari hanze barega ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyemezo cyashimishije benshi mu rukiko hakurikiyeho za aleluya nyinshi n'andi magambo ahesha imana icyubahiro ku bavandimwe n'abasenganaga n'abaregwa maze batangira guhobera baregwa abandi bazamura ibiganza bashimira imana ku buryo byahindutse nk'akavuyo mu rukiko maze abacungagereza bakurikizaho gukoresha ingufu bajyana Diane Rwigara na nyina mu kindi cyumba cy'urukiko Diane Rwigara wahise ufatwa n'ikiniga gaturika karira mu rukiko mu ijwi ryuje ikiniga yabwijwe irya Amerika ko yakiriye iki cyemezo
ndumva nubiye ibyishimo ariko kandi n'ibitekerezo byinshi bijyanye n'uko umwaka wari mwiza ariko ntabwo wari ngombwa uyu mwaka urenga tumazemo ndetse n'imyaka tumazemo turi muri uru rugendo ntabwo abantu bakagombye kuba batekerezwa ku bitekerezo byabo ntabwo umuntu afungwa kubera ko yagize igitekerezo cyangwa se yagize icyifuzo ku byo ashaka kugeraho mu buzima niyo mpamvu rero ntekereza ko hari ikizahinduka
icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye bamwe basa n'ababuze aho bahagarara urubanza rurangiye madame Victoire Ingabire perezida w'ishyaka FD inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda nawe uherutse gufungurwa mu minsi ishize kubw'imbabazi za perezida wa repubulika yashimye iki cyemezo cy'urukiko avuga ko hari intambwe ubutegetsi bw'u Rwanda butangiye gutera kandi ishimishije yo gufungura urubuga rwa politiki uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yongeye gusaba ko n'abandi bafunzwe ku mpamvu za politiki bafungurwa
nta mpamvu nini yo gufunga mutavuga rumwe n'ubutegetsi nta mpamvu nini ihari nta mpamvu nini yo kutumva ibitekerezo by'abandi kuba mu minsi yashize ya perezida yarayuzaga parlomasha yaravuze ati twiteguye kumva n'ibitekerezo by'abandi rirya jambo na ryo ryampaye kongera kumva ko koko hari icyerekezo kindi gitindi cyacu kigiye kujyamo nkaba nshimira rero ko abo bantu bafunguwe ariko nkanasaba ko hari izindi mfungwa zihari abayobozi b'ishyaka ryanjye barahari icyenda barimo n'abayobozi batatu b'ishyaka baracyafunze naho ndasaba ko bafungurwa hari deo mushayidi aracyafunze ndasaba ko yafungurwa hari dr niyitegeka ndasaba ko yafungurwa n'abandi bantu nyakatsi baba bahari ariko nkongera kugaragaza ko ari ikintu gishimishije kerekana inzira nziza turimo tugana
byabaye cyo kimwe na mugenzi we Maître Bernard Ntaganda perezida fondateri w'ishyaka PS imbere kuri mugenzi we Diane Sima Rwigara ufunguwe by'agateganyo yasabye ko yahabwa urubuga akomeza gukora politiki biri hanze y'ibyo ngo kwaba ari ukumwagurira gereza
Diane arekuwe ariko ntiyarekuwe ariko nk'umuntu wa politiki ntabwo arekuwe nk'umuturage ugiye guhinga amateke ni ukuvuga ngo rero agomba kuza guhabwa uburenganzira bw'urubuga rwa politiki akavuga kuko bitabaye ibyo kumurekura byari bibaye nk'aho bamuhungire gereza bakamujyanye muri gereza nini aho bamubuza kuvuga
umucamanza mu cyemezo cyategetse ko abaregwa batagomba kurenga imbibi z'umujyi wa Kigali bataberewe uburenganzira yategetse kandi ko impapuro z'inzira zabo zigomba gushyikirizwa umushinjacyaha ukurikirana dosiye yabo kugeza igihe urubanza ruzarangirira nabajije Maître Pierre Celestin Buhuru wunganira Diane Sima Rwigara uko afata ibyategetswe abaregwa
biriya ni ibintu biteganywa n'itegeko kandi ni ibintu byoroshye kubahiriza ntibahuye ngo ntukarenga imipaka y'umujyi wa Kigali ni ibintu byoroshye cyane ubundi ntibarengaga umupaka wa gereza aho bari bafungiwe kereka babaye bafunzwe ariko mu mujyi wa Kigali abona ni hanini ni hanini nta kibazo kirimo ndetse ntabwo nta kibazo kirimo kubera ko bagomba kubahiriza icyemezo cyafashwe n'urukiko
iki ni icyemezo cyari kimaze iminsi kivugirwa mu matamatama na benshi kugeza n'aho bamwe mu bafatwa nk'abaciriritse mu kugera ku makuru bari basa n'aho bakizi bamwe mu basenganaga n'abaregwa twahuriye ku rukiko umucamanza ataranabakuza bari batangiye gusa n'ababyina insinzi bati twaje mu bukwe
sinabikubwiye ko ari ubukwe ni uko ubushize ubwo twari hano twari twamaze kubona icyerekezo cyiza cy'ubutabera bwacu yuko ibintu bigiye kujya mu buryo njyanye icyizere ndavuga ngo uyu munsi nje mu bukwe nje gutahana abacu kuko imana yari yanabitubwiye nta bandi bantu babitubwiye uretse ubutabera bwacu
ikora ibikomeye natwe tumwishimye ntacyo nzabona nze natuye imana sibyo kuvuga ngo mana urakoze mana urakoze mana urakoze imana niyo nkuru ndayishimiye
twarwigana mu kwanikiza
ntacyo dupfana
ariko n'inshuti yanjye twarasenga nijoro n'amanywa yabaye iminsi irindwi akajya ku mava agasenga akagaburira abakene akagaburira abashonji ntabwo yigeze yishyira hejuru nk'umugore ukomeye yacishijwe bugufi no kubaha imana.
Diane Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara bari bamaze umwaka urengaho gato bafunzwe bararegwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki. Birakomeza kuvuga ko bafunguwe by'agateganyo kubera igitutu cy'amahanga ariko ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwo bukabyamaganira kure. Nubwo bafunguwe basanze icyari uruganda rw'itabi rwabo n'ibirushamikiyeho byose byaratejwe mu cyamunara kubera imisoro bavuga ko ishingiye kuri politiki. Iburanisha rizakomeza ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka abaregwa bazaba baburana n'ingegembya. Bagira ubusa z'Amerika i Kigali.